Yeah, yo.
Exclusive from millerplay.com.ng.
Mi nataka necho kuitwa you guy, nipate pesa nenze kuitwa my guy, neche kusema niko kwa mother. Mi nataka necho kuitwa you guy, nipate pesa nenze kuitwa my guy, neche kusema niko kwa mother, nenze kusema at my mom's. Mina juwa nitapata ganji, nibonge sheng, nikipeleka German. Ile siku nitashinda Grammy, nitabonga sheng wa translate na kilami. Mokoro nataka zowe ndege, ni blessing ya kuza mgenge. Mina taka Johnny kuwe wealthy, nikipata stress na inda therapy. Ipo siku sita cheki price tag, Mokoro ntamuweka high life. Mboto flights ndo hashtag, ndo niko busy, nikingoja my turn. Ipo siku sita cheki price tag, Mokoro ntamuweka high life. Mboto flights ndo hashtag, ndo niko busy, nikingoja my turn na manifest. Na manifest manze.
Mokoro ntamshikia ki Lexus, nikia tajiri na msundo ataja sim rich. Saizo na koroga sheng tezo kwa beach, na mori ya kibib shugli na da investment neza chip in. Ni ya cheriba za ma local, ni trace izo foreign mayolo, nikenda nisha kutrain ma vocals. Na siku matuma euros kwa bro code, na tegea load. Siku yangu itafika na kaa nikiamini ya shua venye mother na niombea. Manifest more money, manifest more money.
Ipo siku sita cheki price tag, Mokoro ntamuweka high life. Mboto flights ndo hashtag, ndo niko busy, nikingoja my turn. Ipo siku sita cheki price tag, Mokoro ntamuweka high life. Mboto flights ndo hashtag, ndo niko busy, nikingoja my turn na manifest. Na manifest manze.
Exclusive from millerplay.com.ng.